Yay! Now, whoa. Crazy D, produce a new one, yay. Crazy D, produce a new one, yay. Na-na-na-na. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, na kupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, na kupenda. Ay, you know, so baby, na kupenda. Ay, oh, you know, so baby, na kupenda.
Usiniache nisikone, baby, oh, baby, girl.
Usiniache nisikone,
baby, oh, baby, girl.
Ukeniache, nitakonda,
baby.
Twende dodo ma baby,
tutafika.
Ukitaka kunipa maswali baby,
unitajibu.
Ukitaka twende Abuja baby,
tutafika.
Ukitaka twende Nairobi baby, tutafika. Producer newborn atakuimbia.
Haki ya Mungu, haki ya Mungu baby, nakupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu baby, nakupenda. You know, so baby na kupenda. Ay, oh, you know, so baby na kupenda. Ay,
you taste like a coconut. Tuishi pamoja, oh, pamoja. Pamoja, umoja wetu ni mapenzi. We compliment each other. The money, baby, that's to you, and the melody.
Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, nakupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, nakupenda. Ay, you know, so baby, nakupenda. Ay, oh, you know, so baby, nakupenda. Ay.
Je m'appelle Crazy, produce a newborn, that's the second fighter.